Wakwatako, nondekawo, wasulawo, tomanyi wachiruma.
Tomanyi, tomanyi.
Katyo mutima go, namaso go, nobwongo bo, nebigere byo byomenya.
Wangamba ndinja kubula, gwe wotali sweet nze nja kusula. Nogende yo joyagala, notamanya mukwano nti ova kubala.
Katira bo wedde kumpagala.
Wangamba tondekawo, mukwano wansulawo.
Katyo gambo njagala.
Nebanga lyo mazeyo, nange nefunila yo darling.
Wandekawo, seya ya kuagala, muntu yali akufako. Funila yeyo omulala. Wandekawo seya ya kuagala, muntu yali akufako. Wandekawo matara, niwe funila yeyo omulala. Tokaba masika goto zimba mutima gu, oyonona sentezo obulamu obwolumya. Kati nze nakuvako, nabyo nebikufako, nabyo nebikukwatako. Yonabyo nakati simanyi,
simanyi, simanyi, ebikukwatako simimanyi.
Wanswaza nyo, wandwaza nyo, wachuka mangu nyo, daringi siwo tyowe wali.
Katirabo wedde kumpagala.
Namba tondekawo, mukwano wansulawo.
Katyo gambo njagala.
Nebanga lyo mazeyo, nange nefunila yo darling.
Wandekawo seya ya kuagala, muntu yali akufako. Wandekawo matara, niwe funila yeyo omulala. Wandekawo seya ya kuagala, muntu yali akufako. Wandekawo matara, niwe funila yeyo omulala.
Ze wanswaza swaza nzana nsililika. Nonja vuna javu nati siku sanila. Muba kadevo ewa mweno ngova yo. Tinemi kwano chokale nejinse kalela.
Nejinse kerera.
Ho ho ho.
Wangamba ndinja kubula, gwe wotali sweet nze nja kusula. Nogende yo joyagala, notamanya mukwano nti ova kubala.
Ya Bobu West
Romy Loja.